are we here with Joe Duha? I don't want to treat that since I thought it'd be continuing, man. But don't go bad, eh? Ni beke jaya kutoka haki ya Mungu na lilumpa tole tuyele la tuitole batokoyo wabo wakenyelecha imi ya yomike wakunyaka na linawe wape kite hawanka
Mele na le na go senilla. peja wishoke na mkaya kuhoya ukoni zumba.